semfike ngoba betungilahlile betungishile ngizohamba ngisemfike mina ngizojubalala ngilibese owethemba lami ngizohamba ngizemfike kuwe bambo lwami mina ngizojubalala.
Gizohama